Izo stresi za kudai wa makodi uko nyumbani. Kwanza zitupe mbali ndo upige hodi umundani. Na ukitaka ushauri, bora uende angaza. Hapa ni kula vizuri, kunywa kujigalagaza. Ito kiuno kakupama mama, waonyesho na votingisha nyamama. Na mabisho ajo ni kushika tamama. Tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka. Inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, 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 umeka. Inama inuka, inuka, inuka.
Inama, inuka, inama, inama, inuka. Inama, inuka, inama, inama, inuka. Mwanama, hambo puza manja situpindula. Mwanama, hambo puza manja situpindula. Unwespore ma.
Vipi umekuja klabu na umeka kinyonge umejinami.
Juma, nice Juma.
Kama unyu ulabu, agiza taka soda kakuzukia.
Juma, ice Juma, Harmonize it, it's Juma.
Shida mikosi na tabu, kila liepo hai anaibiti.
Juma, oh it's Juma, toshkazi.
We dada, Juma. Nyonga wakone vibabu, mida mida utawadangia. Hey, ito kiuno kakupa mamama. Maonyesho na votingisha nyamama. Na mabisho ajo ni kushika tamama. Tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka. Inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, 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 umeka. Inama inuka, inuka, inuka. Wedi
Inama Ainuka, ainama, ainama, ainuka. Ainama, ainuka, ainama, ainama, ainuka. Mwanama, hambo puza manja situpindula. Mwanama, hambo puza manja situpindula. Hey, chama ni mwenye gite uwe na mani. Ha ha. Ya ya. Au ya ya. Agiruwa tiba mshito tuwe la pi. Achu. Lala wasala. Tawani wajagi tewe na mani.